kushangaza, maisha yangu yote nitakuabudu we, Bwana ulotenda yamenishangaza. Umetengeneza njia pale pasipo na njia, tena bila malipo Bwana. Umetengeneza njia pale pasipo na njia, tena bila malipo Bwana.
Nijaza moyo, sijui kupe nini Mungu we. Uliyajua mawazo yangu, ukayathamanisha, umenitengenezea ya haki na kweli. La 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 la,
maisha yangu yote,
maisha
nitakuabudu,
yamenishangaza. Maisha yangu Yesu we, nitakuabudu, ulotenda.
Kila hatua ni baraka, kila hatua ni baraka, kila neno ni ushindi, kila neno ni ushindi, kila tulifanyalo ni baraka, kila maombi ni ushindi.
Umelainisha palipo pagumu ili nipite, umenihifadhi na kunifuta machozi. Hakika wewe ndiwe Bwana, sifa utukufu vyote nimekupa.
Ajabu
sifa ndilo jina langu, umenipa kupitia kinywa cha mtumishi wako. Sifa umekuwa wimbo wangu daima, pokea
sifa,
pokea Bwana, pokea wow, wow.
Maisha yangu yote nitakuabudu we, Bwana ulotenda yamenishangaza. Maisha yangu yote nitakuabudu we, Bwana ulotenda yamenishangaza.
Nikutukuzeje, nikushukuruje Bwana, Bwana. Nikuinueje, nikutukuzeje, nikushukuruje Bwana, Bwana.
Blood, 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 blood.